daily dose of freshness served to you by T-Fresh, the freshest DJ on the planet.
Wakaja na madrama, sinema zetu ni telenovela Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani
Rumba imechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha
Kila kona yoyo,
kanye extravaganza na pili alipofika alifunika
Walifunga milango, wakatupata tukondani ndao Wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa sala wapwao Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye denzo Na iwe funzo kwao, tunaongoza wanafuata nyacho
Rumba imechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha Karibu ni kwenye extravaganza na Kristo lalipofika alifunika
Wakaja na umati, wakageuka kuwa wafuasi Wakaja na magini, wakapata tusha za makwalini Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makiasi Risasi mwendo kasi, nani ya ni msi wache na mbalo
Rumba imechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha Karibu ni kwenye extravaganza, kaskazi walipofika walifunika
Paul Dikando, Mobalia Propro, Rico Makengo, Mamila Duso,
Wachama, Gachama, Fechama, Chachama, Niku Danju na Tumo Mamba, Unigo Hanga Manzaka Menom.
Noko Fe ya Mami. Wika song
Niku danju na tumo mamba Unigo hanga manzaka menom
Kayembe Shentemba Polkadea
Wachama Gachama Fechama
Na maka manzambe teka gola na kabasi ya bato Osala bandinga no pastel soli
Niku danju na tumo mamba Unigo hanga manzaka menom
Mbuta di mbuta Susu njama San susi mobali ya madobo fre
Bolingwe gifa ele kinga mbangu Nga moto na zana nuko
Kwa nalami Amato hanka
Nakola na nenge niniye Mama Nicole
Uruke chupi Uruke papi
Nanuna tele miteo
Popo ya tanda Popo la tata Sibonamo
Jal mama tobo d'Amerika
Ngai moto na banga kaliwate Ona yebi mokoleko ya eko kuta Nana maboko na yo
Oliko mgonjwani
Ume mangariva
Amato hanka
Ole mbako me mangache
Bonnie, banganga, papele lango kie bani makamo toteo osange la kalia katuka mokili le kabalanda yoe ebale zanga mikuwa ee maboti yo koti na libomba pando kiba kiti selio miso ee papalolo ee babwa kiyo wapi ee papalolo ee babwa kiyo wapi ee.
The freshest DJ on the planet. This is Key Fresh.
Zambe akela moki, atia mpema na mopepe. Apesa biso mpema topema, akela biso nea ilengi. Nyoka atia biso na bongu, tango yoso I love you.
Thank you. sika.
Mungu alipanga usiku saa ya kulala, mbona wa
munatafuta usiku. Kodi za nyumba munatafuta usiku. Biashara nyingi mwafanya usiku. Chai kwa mkate sasa mwauza usiku. Mahindi choma sasa mwauza usiku. Mali mali sasa mwauza usiku. Hata maombi nyingi mwafanya usiku. Koinange munatafuta usiku. Wake kwa waume shughuli zenu usiku. Hata safari nyingi mwafanya usiku. Biashara zote mwafanya usiku. Kwa nini? Mi nashangaa.
Chuma, chuma, chuma. Mbila lobby le boss Paul Obambi.
Zora photo. Tout ça est comme ok. Bouka Kingo.
Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée. Écoute
Sam Bengombe.
Écoute idée. Écoute idée. Écoute idée.
Vital Kamere.
Ya, 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 molimo.
Fidel Baba,
Jean-Jacques Rodal,
Hiro Ajan.
DJ.com and download yours for free.